gitu.
Ukuba namhla uyalivela izwi lomsindisi, ngokuliya kuvakala ngokutsha kamnandi. Kwayuba uya kuliphendula ngo hayi, ingaba lixesha lokugqibela.
Because
ngokuba uYesu usabisa. Ukuba amvumela ngene, ingaba lixesha lokugqibela. Kumele buyahlekisa. Amanye amaxesha ungaqapheli ubungozi, ungasiboni isihoko esisenzulwini. Ungaba kanye uphele khona ngonaphakade, ingaba lixesha lokugqibela.
Jesus is still calling.
UYesu usabiza. Mvumelangene.
It could be the last time.
Ingaba lixesha lokugqibela.
How agonizing and terrible it will be one day.
Kungakubi kube buhlungu kube njani ngenye imini. Kude nantoni na enokwenza umphefumlo uvuye. Ngokuthatha indlela engcono namhla, ingaba lixesha lokugqibela. UYesu usabiza. Mvumela ngene. UYesu ukhona uxolo, kuYesu ukhona uvuyo. Kodwa yeya kumntu ongamvumiyo, iyure iya kufika apho aya kuzisola ngayo. Kungaba sekumke ixesha kakhulu kuwe. Kungenzeka kuthi selikuphelele ixesha. UYesu usabiza. Mvumela ngene. Kungenzeka ukuba lixesha lokugqibela. Bazalwane nodada bathandekayo enkosini, ndinibulisa ngokufudumeleyo egameni eliyihle lomsindisi wethu othandekayo uYesu Kristu. Sithe sazi kwangexesha kwaye ukubuya kwenkosi ngenyaniso usondele kakhulu. Kwaye siyayibulela inkosi ngako konke oko sele ikwenzile. Kwaye siyambulela ukuba sinenxaxheba kwinto ayenzayo kweli xesha lako lungu nje. Kuyenzeka ngoSirayeli ngezizwe, kwimvelo nakwimoyo komoya.
as predicted.
Yonke into yenzeka ngendlela eyacelwa ngayo malunga nexesha lesiphelo.
So today we are going to look at some very important scriptures.
Kwaye ngoku siza kujonga kwezinye izibhalo ezibaluleke kakhulu.
We have all realized what really happened through the fall.
Zintanda sonke siqaphela uba kwenzeke ntoni ngenyaniso ngako ukuwa kuba yonke indalo lonke uluntu lufikele phantsi kolawulo lukasathane. Kwaye silinde uba iNkosi zenze zonke iintshaba ibe zizihlalo zenyawo zakhe.
But we are waiting for them to be made his footstool.
Sele eboyisile kodwa silinde bona ukuba benziwe isihlalo senyawo zakhe.
So, may God have mercy on us.
Ngoku yanga uThixo ngani unceba kuthi njengoba sijonge ezinye izibhalo
that will lead us to the point
eziya kusikhokelela kwinqaku
where the Lord will begin his reign.
Apho iNkosi yakuqala ulawulo lwayo kwaye siya kulawula kunye naye. Kodwa okokuqala kuko konke nje kumalunga noThixo egqiba ngathi njengebandla kunye noSirayeli oko kuthenjisiweyo kuko oko kuya kwenzeka.
Thank the Lord for the signs of the end times.
Kwaye siyayibulela iNkosi ngemiqondiso yamaxesha esiphelo.
That he has given us the grace.
Siyayibulela iNkosi yoba isinike inceba yoba siqaphele.
That the last message
uba umyalezo wokugqibela
was brought to the church.
Ngenyaniso waziswa ebandleni
by a divine commission.
Ngomyalelo ongcwele.
Jesus Christ.
Phambi kokubuya kuka Yesu Kristu iNkosi yethu.
And we have indeed.
Kwaye ngenyaniso sathwala lo myalezo sawusa kulo lonke ihlabathi. Kule minyaka idlulileyo ingamashumi amathandathu. Kwaye ngoku silinde iNkosi ukuba igqibe umsebenzi wayo. Yacela zivuleni. Ngokusifundayo ndiyacela ndiyamkelani ndiyacela kholwani bangenyaniso kwenze ukuba iNkosi ithethe naye wonke umntu ngamnye ngamnye. Ngokumzana uBok uza kusifundela ungaya phayana sifunda kwabaseRoma isahluko sokuqala umqolo wokuqala nowesibini. KwabaseRoma isahluko sokuqala umqolo wokuqala kunye nowesibini. UPaulus umkhonzi kaYesu Kristu umpostile owabizwayo wahlulelwa ukuvakalisa iindaba ezilungileyo zikaThixo ezathenjiswayo ngenxa engaphambili ngabo abaprofeti bakhe ezibhalweni ezingcwele. Kuko oku kwakhona sithi amen. Obiziweyo ngokungqaleyo ebizwa nguThixo uba avakalise into uThixo wayeyixele kwixa elingaphambili ngabaprofeti into ezawukwenzeka kwaye eyenzekayo. Kwaye loo nto ithetha yonke into usuka ekuzalweni komsindisi kude kuye enzalisekweni yebandla lomtshakazi kude kube seluxhulweni. Kwaye ngoku siyavuya nje ukuba kwakukho ubizo olungcwele nokuba yayingabaprofeti okanye abapostile.
Divine callings have gone forth.
Ubizo olungcwele selo luvakele ukuba kuvakaliswe icebo losindiso. Kwaye bazalwana abathandekayo nodade, ndingakuthetha oku ngokuthobeka konke.
What good would it do me if I could say,
kunganceda ntona ukuba ndinokuthi uPawulos wabizwa yiNkosi,
if I could say, Brother Branham,
ukuba ndinokuthi umzana uBranham wabizwa yiNkosi,
would I have the right,
ngaba mna bendiya kuba nelungelo lokukhalaza na kwinto uThixo ayivakalisile kwakwixela ngaphambili kubaprofethi abangcwele?
If I did not have a divine calling to do so,
ukuba andinako akhange ndibe nalo ubizo lungcwele lokwenza loo nto,
is the requirement for proclaiming the divine plan of salvation. And that is why I may humbly refer to the calling.
Ubizo olungcwele zizo imfuneko zokuvakalisa icebo elingcwele losindiso. Yiloo nto ndibhekisela ekubizweni.
Of the 2nd of April,
komhla wesibini, kuTshazimpunzi, kunyaka weshumi elinethoba elinamashumi amathandathu anesibini.
I do not speak on behalf of a church.
Andithetheli ibandla elithile.
By the commission of God.
Kodwa ngomyalelo kaThixo.
Proclaim the precious and holy word of God.
Ngithenda vakalisa ilizwe lihle elingcwele likaThixo. Njengoko kwaxelwayo kwixela ngaphambili ngabaprofethi. Kwashiyelwa thina ngabapostile.
Let us read on.
Asifunde siqhubeke. Sifunda incwadi yokuqala kuPetros, isahloko sokuqala umqolo weshumi. Incwadi yokuqala kuPetros, isahloko sokuqala umqolo weshumi.
Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently.
Usindiso abathe babuzisa bephengulula kunene ngalo abaprofethi ababeprofetha ngalo ubabalo olwamiselwa nina.
Thanks be to the Lord.
Imibulelo kuyo iNkosi. Abaprofethi abaxela kwixela ngaphambili oko kunokwenzeka kwixesha lenceba, imfuneko kwaye kuya kuzaliseka nini na into uThixo ayithethayo ngathi. Emva koko siyabona kumnqophiso omtsha kwaqala kanjani na, ngokungqaleyo ngesithembiso sokuqala uba kuya kuza umprofethi njengoba kubhaliwe kuMalaki isahloko sesithathu umqolo wokuqala,
yabonani
ndithuma umthunywa wam phambi kwam. Esi yayisisithembiso sokuqala ekwakumele ukuba sizaliseke emva koko ibe zizo zonke
ezinto.
Abaprofethi babefuna bephengulule ukuba ezi zinto uThixo azithileyo kuthi zizawukwenzeka nini. Kwafika kwixesha apho yonke into yenzeka nganye nganye. Siyafunda kwincwadi yokuqala kuPetros isahloko sokuqala umqolo weshumi elinanye. Incwadi yokuqala kuPetros isahloko sokuqala umqolo weshumi
elinanye.
Bephengulula ukuba wayesalatha xesha lini na ninjani na umoya kaKristu awayezingqinela kubo ngenxa yengaphambili intlungu ezamiselwa uKristu nozuko oliya kuzilandela.
Yes, was already the Holy Spirit.
Ewe, yayisele umoya ongcwele. Owawukho kubaprofeti.
Who pointed to.
Owakhomba ukunjalo.
Into
eyayiza ukwenzeka kuKristu Mesiya umthanjiswa. Ukubaphengulula. Kwayinkosi uThixo anika inceba. Ukuze kwenzeke kwaye kwabekwa ngokwezibhalo.
Oh,
kungakukhulu kube njani na.
Ba,
umnqophiso omdala nomtsha. Kwaye nangobabalo. Olu Thixo asinike lona. Ukuba singabeka yonke into ukusuka ku-A ukuyotsho ku-Z yonke into. Umoya omnye wakuKristu wawuselukho kubaprofeti kwayutshila kubo konke okuya ukwenzeka. Ukuva ubunzima kunye nokufa bakujongana nako ukuze basinike intlawulelo ukusinika into esiyidingayo, ukutsho nje intlawulelo epheleleyo yomoya, umphefumlo kunye nomzimba kunye nobomi obungunaphakade, ngoba akho namnye unophila kude kube ngunaphakade ngaphandle uba wamkele ubomi obungunaphakade. Kwaye ngokunjalo kubhaliwe ncwadi yokuqala kuYohane, nabani omamkele uYesu Kristu unobomi obungunaphakade. Kwaye ngoko yangu wonke umntu angakwamkela aze amkele hayi kuphela umyalezo kodwa uYesu Kristu ngokwakhe, kwayanga inganguye othethayo ngoku kuwo wonke umntu, kumntu ngamnye ngamnye ngelizwi lakhe. Ungaya phayana sifunda kwincwadi yokuqala kwabaseKorinti isahlulo sesibini umqolo weshumi nesithathu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahlulo sesibini umqolo weshumi nesithathu. Esizithethayo nokuzithetha kungengamazwi anokufundiswa ubulumko babantu, kungawo anokufundiswa ngumoya oyingcwele izinto ezizezomoya, sizilungelanisa namazwi la angawomoya. Mibulelo nembulelo kuyo iNkosi. Izinto ezizezomoya zilungelaniswa namazwi la angawomoya. Yonke intshumayelo kumele ibe nelizwi likaThixo njengomxholo walo. Ngoko ke ukugxininisa koku uba sivakalise into uThixo sele ivakalisile elizwini lakhe xesha elizayo ngabo abaprofeti. Kwaye ngoku sidibanisa umnqophiso omdala nomtsha oko kwakuxeliwe ngomoya noko kwakusele kutyhiliwe ngomoya uba kuya kwenzeka nini na. Ngoku uvakaliso olucocekileyo olungqalileyo lwecebo likaThixo losindiso. Malibongwe igama leNkosi. Ungaya phayana. Sifunda kuIsaya isahluko sethoba umqolo wesihlanu. Isaya isahluko sethoba umqolo wesihlanu.
For unto us a child is born, unto us a son is given.
Kwiibhayibhile zethu ngumqolo wesithandathu. Ngokuba sizalelwe umntwana sinikwe unyana ukuthethela kusesixhantini sakhe, igama lakhe kuthiwa ngummangaliso, ngumcebisi, nguthixo ligorha, ngusonini nanini, ngumthetheli woxolo. Imibulelo kuyo iNkosi. Isiprofeto malunga kwaye napha ekuzalweni, kusukela ekuzalweni komsindisi, emva koko sixelele ukuba ke kubonakaliswa ntoni na ngaye kuye.
What a grace.
Nangaphakathi kuye lukubaba lulunjani na ukusukela ekuzalweni kakhe. Ngubani na iNkosi yethu umsindisi? Ayinguye omnye ngaphandle othixo ngokwakhe ezibonakalise enyameni. Lizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu, sabubona ubuqeqawuli bakhe, buqaqawuli kanye bokuphela kwamzeleyo uyise. Apha sinesiqalo ukuze nathi okunjalo sibe ngonyana wamazibulo kunye neentombi.
And have received the adoption as sons and daughters of God.
Kwaye sikwamkele ukwenziwa onyana neentombi zikaThixo ngayo unyana kaThixo. Lubaba lolunjani, yinyweba enjani. Asifundeni siqhubeke. Sifunda uIsaya isahluko sethoba, umqolo wesithandathu kwizethu iBhayibhile ngumqolo wesixhenxe. Ukuba kwande ukuthethela oko kubekho uxolo olungenakuphela etroneni kaDavide nasebukumkanini bakhe, ukuba bumiswe buxhaswe ngokusesikweni nangobulungisa kukususela koko kude kuse ephakadeni. Mibulelo kuyo iNkosi. Ngaba nonke nivile? Xa ukuzalwa kwavakaliswayo, ukulawula kwemilleniyam kwakusele kuthenjisiwe. Uya kulawula njengokumkani kwaye ubukumkani bakhe buya kubandakanya yonke into kwaye uya kulawula njengokumkani ngonaphakade kusephakadeni. Kanye ekuqaleni sekuvakaliswa inzaliseko yoba yena umsindisi uya kulawula njengokumkani. Oh, idunyiswe ibongwe iNkosi. Ivani la mazwi athi ukusukela ngoku, ukususela ngoku, ithuba liyawufika. Apho kumele sisondele kakhulu. Okokuqala siya kuxwilwa, emva koko kuze into eyenzekayo emva koko ngalulungiselo lamangqina amabini kwindawo yokuqala le minyaka yokuqala emithathu enecala ibe yimbandezelo enkulu kweminye iminyaka emithathu enecala. Emva koko uThixo uya kuphumelelisa yonke into ngoSirayeli njengoba kuxeliwe kakhulu ke kuZakariya izahluko zokugqibela ezithathu.
just as God foretold.
Yonke into iyakwenzeka kanye ngendlela uThixo ayicele kwixela ngaphambili kwelihlabathi. Ngaya phaya.
From Luke 1.
Sifunda kuLuke isahluko sokuqala. Umqolo wamashumi amathathu ananye nomqolo wamashumi amathathu anesithathu. Luke isahluko sokuqala. Umqolo wamashumi amathathu ananye nomqolo wamashumi amathathu anesithathu.
Thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son and shalt call his name Jesus. And he shall reign over the house of Jacob forever.
Yena uyakuba mkhulu abizwe ngokuba ngunyana wasenyangweni. Inkosi uThixo iyakumnika itrone kaDavide uyise. Abe ngukumkani phezu kwendlu kaYakobe kude kube ngunaphakade nobukumkani bakhe bungabi nasiphelo. Idunyiswe isikelelwe inkosi yethu kwakhona kwakanye nje uvakaliso lokuzalwa kakhe kwaye nobukumkani bakhe akuyi kubakho siphelo. Yinyweba enjani bazalwane nodade ukuba siqaphele into eyenzekileyo kule minyaka engamawaka amabini bawuThixo uthe wabiza baphuma bonke kulwimi ngelwimi kunye nabantu kwaze wakheka ibandla lomnqophiso omtsha kuyo yonke le minyaka ibikukuvakaliswa komyalezo ongcwele wecebo losindiso uthe wavakalisi waxelwa kwabo bakukwamkela baze bakuve wonke umntu ukuvile kodwa kuphela abo uThixo athe wanenceba kubo baze bakuva bakwamkela baze baguqulwa ekubeni bengabantwana babantu baba ngabantwana bakaThixo. Ngoku siyayibulela inkosi uba singasoloko sibona siqaphela yonke into uThixo ayenzileyo kusukela ekuqaleni esiphelweni. Ungaya phayana sifunda kuZakariya isahluko sethoba umqolo wokuqala. KuZakariya isahluko sethoba umqolo wokuqala.
Shout, O daughter of Jerusalem, behold, thy king cometh unto thee, he is just.
Ebe kuZakariya isahluko sethoba kumqolo wethoba. Gcoba kunene ntombi inguZayoni, duma ntombi inguYerusalem. Yabona ukumkani wakho uza kuwe elilungisa
and having salvation
enosindiso
lowly
enentobeko ekhwele esileni exhamqweni etholeni lemazi ye esile.
This word is also known to all.
Elizwe kunjalo laziwa kubo bonke.
Scripture has been fulfilled.
Isibhalo sithe sazase inkosi yethu
fulfilled what was written about him.
Izaliseke oko kwakubhalwe ngaye.
He sat on the colt of the donkey.
Wayehleli examqweni le esile.
And then it was fulfilled.
Kwaze kwazaliseka okuthi uyabona ukumkani wakho uza kuwe Israyeli.
After all, the Lord God.
Kodwa nansi umfihlelo.
Mentioned Israel at first.
Yoba emva kwa konke inkosi uThixo.
And that is why the promises.
Yaxela uSirayeli qala. Yilonto izithembiso zazinikwe ngendlela engqalileyo.
Thy king.
Yabona. Ukumkani wakho uza kuwe.
But our Lord.
Kodwa inkosi yethu.
Will be king over the whole earth.
Iya kuba ngukumkani phezu komhlaba wonke.
Over all nations.
Ukumkani phezu kwezizwe zonke.
Beginning Jerusalem.
Ukuqala ngeYerusalem.
The scriptures are fulfilled in every way.
Izibhalo ziyazaliseka kuyo yonke indlela. Thixo waqala ngoSirayeli.
He will finish with Israel.
Uya kugqiba ngoSirayeli.
And in between lies the time of the New Testament church.
Kwaye phana phakathi kukhona ixesha lebandla lomnqophiso omtsha. Eli siyinxalenye yalo. Indumiso nembulelo ibekho egameni leNkosi. Singaya phayana. Sifunda kuMathewu sahluko samashumi amabini ananye umqolo wesine nowesihlanu. KuMathewu sahluko samashumi amabini ananye umqolo wesine nowesihlanu. Ke kaloku oku konke kwenzeke ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngomprofiti esithi, ithini kwintombi uZiyoni, yabona, ukumkani wakho uza kuwe enobulali ekhwele e-esileni, ilithole ke inkonyana yento ebotshwayo.
We have already emphasized this.
Sele siqinisile oku.
First addressed to Israel.
Uqala kubhekiselwa kuSirayeli.
Thy king
yabona ukumkani wakho uza kuwe.
But the Lord
kodwa inkosi
will be king over all the earth.
Iya kuba ngukumkani phezu kwawo wonke umhlaba. Oko ngenyaniso bekusentliziyweni yam uba ndigqinise uba ekupheleni konke ukuwa kumntu kuya kuphela okanye kube
ngunaphakathi.
Kwaye ukuba inkosi yethu yaba ukumkani kwo wonke umhlaba. Kwaye thina siya kuphatha silawule kunye naye. Kuba kuko oko simiselwe ukuba sikwenze. Sifunde izibhalo. Singaya phayana. Sifunda kuLuka isahluko samashumi amabini anesithathu umqolo wesithathu. Luka isahluko samashumi amabini anesithathu umqolo wesithathu.
Pilate asked him, saying, art thou the king of the Jews? And he answered him and said, thou sayest it.
UPilato wambuza ke esithi, unguye na ukumkani wamaYuda? Uphendule ke yena wathi, nawe utsho. Elizwe kunjalo isoloko libhekisela kubantu bakaSirayeli. Ingaba ungukumkani na wamaJuda? Ewe, ndinguye. Emva phaya kwakuphela malunga noSirayeli. Namhla kumalunga nebandla labantu bonke nelwimi nezizwe. Kwaye ukuba umbuzo ububuza namhla ngaba ungukumkani uya kulawula kuwo wonke umhlaba alawule kuzo zonke izizwe, kwaye iya kuthi ewe, ndinguye. Kwaye izibhalo ezilandelayo ziya kungqina kuko oko. Ungaya phaya. Sifunda kusitshilela isahluko seshumi umqolo wesihlanu ukuya kwesixhenxe. Isitshilela isahluko seshumi umqolo wesihlanu uya
kwesixhenxe.
Saza isithunywa sezulu endasibonayo simi phezu kolwandle naphezu komhlaba, sisiphakamisela ezulwini isandla saso, safunga lowo udla ubomi asemaphakadeni asemaphakadeni, owadala izulu nezinto ezikulo nomhlaba nezinto ezikuwo nolwandle nezinto ezikulo, ukuthi akuyi kuba sabakho sixesha ke ngemihla yezwi esesixhenxe isithunywa sezulu xa sukuba siza kuvuthela ixilongo, iya kuzaliseka imfihlakalo kaThixo. Njengoko wazishumayela iindaba ezilungileyo kwabangabakhe abakhonzi abaprofeti.
Thanks be to the Lord.
Imibulelo kuyo iNkosi.
This scripture.
Esi sibhalo.
Is so important.
Sibaluleke kakhulu.
Regard to the millennial reign of our Lord.
Malunga nokulawula kwenkosi yethu.
And whoever reads.
Kwaye nabana ofundisa hlo seshumi.
The Lord comes.
Ukusukela ekuqaleni.
As the angel of the covenant.
INkosi iza njengesithunywa sonqophiso.
After the rapture.
Kwaye oko kwenzeka emva kokuqina. Oko.
After the 7 years.
Kwenzeka emva kweminyaka esixhenxe.
Directly before the establishing.
Oko kwenzeka ngokungqaleyo kanye emva kokumiselwa kolawulo lwemillennium. Kwaye oku kubaluleke kakhulu. Ukwenza ukwahlula apho. Umzana Branham
was the seventh church angel.
Yayisisithunywa sebandla esixhenxe. Hayi isithunywa sexilongo lesixhenxe.
And we are really not talking about.
Kwaye ngenyaniso
church angel here.
Asithethi apha malunga nesithunywa sebandla lesixhenxe apha.
But the seventh trumpet angel.
Kodwa isithunywa sexilongo lesixhenxe.
Six angels had already sounded the trumpet.
Ngokuba isithunywa sexilongo lesixhenxe sasele sisivuthele ixilongo.
And what happened in the trumpet judgment?
Kwaye kwenzekani pha kwimigwebo yamaxilongo?
Is written in the two chapters.
Kubhaliwe kwizahluko ezimbini.
And then comes the announcement.
Emva koko kuze ukwaziswa.
The opening of the seventh seal.
Kwaye ekupheleni kwetywina lesixhenxe.
Because the silence was in heaven.
Kwaye iloo nto ngokuba kwabakho ukuthula ezulwini.
The announcement that our Lord.
Bazani nodade.
As king over the whole earth.
Uvakaliso lokuba inkosi yethu iya kulawula njengokumkani kuwo wonke umhlaba.
Was the most powerful that there could be.
Kwakukokona kunamandla okwakunokubakho.
And that is what this revelation is all about.
Kwaye into esingasonke esisithilela.
Here it is written. When the seventh angel.
Apha kubhaliwe.
Sound the trumpet.
Xa isithunywa.
Then the mist.
Sesixhenxe siza kuvuthela ixilongo. Impihlelo kaThixo. UThixo wayitshila kubaprofeti bakhe iya kufikela ekupheleliswini. Kwaye sonke siyazi. Emva koko konke sithethile malunga nokulawula kokumkani. Malunga nesithembiso esikuIsaya sahluko sethoba. Baya kuba unkumkani lawule. Nje ukumkani, ukumkani wamaJuda. Ewe, soloko ikumkani, kumkani, kumkani. Emva koko, emva koba amaxilongo amathandathu agqibile. Yintoni ebabazwayo? Nonke niyazi.
Turns into darkness.
Ukuba ngexesha lexilongo lesithandathu ilanga lijika libe mnyama.
And the moon turns into blood.
Inyanga ijika ibe ligazi.
And the stars fall from heaven.
Kwaye inkwenkweziwe ezulwini.
It was already in the time after the rapture.
Konke kwakusele kukwixesha elisemva kokuqina.
When all these things will happen.
Ilixesha apho zonke izinto ziya kwenzeka. Ekumele zenzeke kwela xesha.
Then comes the announcement.
Koko kufike ukwaziswa.
When the seventh angel trumpets.
Xa isithunywa.
The mystery of God.
Sesixhenxe. Samaxilongo. Siya kuvakala ngoku iya kupheleliswa imfihlakalo kaThixo.
And brothers and sisters.
Kwaye bazani nodade. emva kwesitshilelo isahluko seshumi kuza isitshilelo isahluko seshumi enanye kwaye phasa sixelelwe ngolungiselo lamangqina amabini sixelelwe malunga nokwakhiwa kwetempile itempile yalinganiselwa ukuba inyanga ezingamashumi amane anesibini ziyawudlula phezu kwesihlalo iYerusalem ukutsho kwiminyaka yokuqala emithathu enecala apha itempile yakhiwa khona kwaye amangqina amabini azaliseka ngumyalelo wayo apho ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka lityiniweyo akho bubi buyakwenzeka emhlabeni emva koko abaprofeti ababini ngabo abanenxaxheba kuphela yinto abayithethayo eyakwenzeka ngela xesha ngoko ke xa konke oku kuthe kwenzeka xa ukutywinwa kuthe kwathabatha indawo ngoku ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka lithe lama apho kumele bame khona emva koko uvakaliso ukuba xa isithunywa sesixhenxe siya kuvakalisa ixilongo laso ow ndiyavuya kakhulu kuthixo sahluko seshumi luvakaliso xa isithunywa sesixhenxe siza kuvuthela ixilongo iya kuzaliseka imfihlakalo kathixo njengoko wazishumayela iindaba ezilungileyo kubaprofeti bakhe kumnqophiso omdala ngoko ke iba yinyaniso masifundeni into eyenzekayo kwithuba ethi be yinyaniso ngayo ngaya phaya sifunda kwisitshilelo isahluko seshumi enanye umqolo weshumi enesihlanu isitshilelo isahluko seshumi enanye umqolo weshumi enesihlanu sathi esesixhenxe isithunywa savuthela ixilongo kwabakho amazwi amakhulu emazulwini esithi izikumkani zehlabathi zithe zaba zezenkosi yethu nezikakristu wayo wayeyakuba ngukumkani kuse emaphakathini asemaphakathini haleluya singakuvakalisa oku ngokuvela kwinzulu zeentliziyo zethu kwesinye isandla nje luvakaliso emva koko ibe kuzaliseka singavuya sibe njani mzani uBranham njengesithunywa sebandla lesixhenxe kwakumele azise umyalezo wokugqibela ongcwele phambi kokubuya kaYesu Kristu inkosi yethu sele uzalisekisile umyalelo wayo ongcwele kwaye bazali nodade ndaye ndaba lingqina kulo lungiselo uThixo awalinika umzana uBranham kwiminyaka elishumi indoda ithunywe nguThixo umprofeti uEliya ekwakumele abuyisele zonke izinto kwayayinguthixo umntu awamsebenzisayo ba abuyisele zonke izinto ebandleni buyisele kwimeko yaleluqobo zonke iimfundiso zebhayibhile onke amava ebhayibhile icebo lonke losindiso. Umzali uBrenham wakuvakalisa kwaye siyavuya kuThixo. Ngoku yayingowesixhenxe amthunywa wokugqibela enomyalezo wokugqibela. Kwaye njengoba bonke abaprofeti kwatshilwa kubo into yakwenzeka.
Was also a promised prophet.
Umzana uBrenham ngokunjalo engumprofeti othenjisiweyo. Uyabona? Ndithuma kuni uEliya umprofeti phambi kwemini enkulu eyikekayo yenkosi. Bazana nodade, sijongene nesithuba sexesha lesiprofeti. Kwaye sesifundile uba kwakwenzekani ekupheleni kweli xesha. Ngoba kuthi njengebandla lengumtshati lenkosi siya kuba namava ngokugqityeliswa kwethu ngomsebenzi onamandla womoya uba uThixo othembekileyo alenze awenze umsebenzi wakhe kuthi kuthi ngabanye. Ndisho nakuthi amava osindiso nakonke esingakuthetha namhlanje koku Thixo othembekileyo, thina abakholwayo kwivangeli epheleleyo, siphe zonke iintsikelelo ngobabalo ngoba siyakholwa njengoko sitshoyo isibhalo enguqukweni kwinguquko yoba siguquke sizive sibuhlungu ngendlela esiphile ngayo simcele uThixo uxolo. Siyakholwa ekuxolweni kwezono zethu ngalo igazi laphalayo lemvana. Siyakholwa ekuzalweni ngokutsha ngawo umoya nangelizwi likaThixo. Sikholwe ekugcwalisweni ngomoya ongcwele njengoba kwenzeka ePentekoste. Siyakholwa ekutyuneni ngomoya ongcwele njengamangqina kwabaseefesi sahlo sokuqala umqolo weshumi elinesithathu kwabaseefesi sahlo sesine umqolo wamashumi amathathu. Kwaye siyakholwa kuba inkosi ithetha nathi ngoku kanye ngoku, hayi ngomso okanye ngomsomnye kodwa ngoku. Kwaye kuba sele eqalile kuthe kwangqina kuye ngabazalwana abaninzi kwilizwe lonke jikelele. Inkosi iqalile ukuba yenze umsebenzi wayo abenyulwa. Bonke bayabuya behamba ngokholo bonke babuyela kwimfundiso yeBhayibhile ehlambulukileyo. Kwaye ngoku inkosi iyawugqiba umsebenzi wayo nathi sinesithembiso somsindisi wethu. Ndiyabonani, ndiya kunilungisela indawo kwaye ndiya kubuya ndize kwakhona kuze ndinamkelele kum ngokwam. Emva koku ibe zezibhalo zimangalisayo ezithetha ngoxwini, makube kanti kwincwadi yokuqala uTesalonika isahluko sesine, makube kanti incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko seshumi nesihlanu. Ezibhalo zilandelanayo zithetha malunga nokubuya kukaYesu Kristu, ngokusebenza okunamandla komoya uThixo uya kwenza umsebenzi wakhe omangalisayo kuthi ngamnye ngamnye. esinika amava osindiso. Kwaye konke esinokuthetha namhla kukuba Thixo thembekileyo thina abakholwayo kwivangeli epheleleyo sinike zonke iintsikelelo ngobabalo ngoba siyakholwa ngendlela esitsho ngayo isibhalo, siyakholwa kwinguquko, siyakholwa ekuguqukeni uba siguquke sibe buhlungu ngendlela esaphila ngayo ibomi, sicele uThixo basixolele. Siyakholwa exolweni kwezono zethu ngalo igazi lapha lemvana. Siyakholwa ekuzalweni ngokutsha ngomoya nangelizwi likaThixo. Siyakholwa ekugcwalisweni ngomoya oyingcwele njengokwenzekayo ePentekoste. Siyakholwa ekutywinweni ngomoya oyingcwele nje ukuba kungqiniwe kwincwadi kwabaseefese isahlo sokuqala uqolo shumi nesithathu nakwabaseefese isahlo sesine umqolo wamashumi amathathu. Siyakholwa inkosi ithetha nathi ngoku, hayi ngomso, hayi ngomsomnye kodwa namhla ngoku, kwaye kuba sele eqalile kuthe kwangqinwa kuye ngabazalwana abaninzi kwilizwe lonke jikelele. Inkosi iqalile uba yenze umsebenzi wayo kubanyulwa, bonke babuye babuya kwinkululeko yokholo, ubunye bokholo, bonke babuyela kwiimfundiso ezihlambukileyo zezibhalo. Ngoko inkosi yawugqiba umsebenzi wayo nathi sinaso isithembiso somsindisi wethu. Yabona, ndiya kunilungisela indawo kwaye ndiyakubuya ndize kwakhona ndinamkelele kum ngokwam. Emva koko ibe sezibhalo zimangalisayo ezithetha ngoqwilo, makube kanti incwadi yokuqala abasetesalonika sahluko sesine, incwadi yokuqala uKorinte sahluko seshumi nesihlanu, ezibhalo zilandelelanayo ezithetha malunga nokubuya kaYesu Kristu ngokuvuka kwabo bathe balala ukufa kuKristu, ngokuguqulwa komzimba wethu nangoxwilo. Kwaye siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke uba uThixo amthuma umzana uBranham uba avakalise lonke icebo likaThixo ebandleni, uba angashiyi nanye into ngasemva, kwaye angashiyi nto ibe ngamava kuphela osindiso. Sonke sibe namava osindiso, kumele abe yinyaniso engcwele kubomi bethu ngoba kubhaliwe bonke ababelungile bangena naye kumsitho. Olu lubizo lwethu loba siphume kukwahlulwa kwethu, lulungiselelo lwethu kuyo yonke into sivumelane noThixo kunye nelizwi lakhe. Kwaye ngoku ekushwangatheleni masibuleleni, bulela uba sithe saqonda kakuhle icebo losindiso loThixo wethu. Kwaye uba umzana uBranham unokuthi njengoPawulos, ndithe ndashumayela kuni lonke icebo likaThixo, kwaye ngokunjalo yanga nam ndingathi lonke icebo losindiso luthe lavakaliswa ngendlela esathi salishiyelwa lona eBhayibhileni. Kwaye sivuya kakhulu kuThixo ukuba singenyaniso singamakholwa eBhayibhile. Kwaye njengoba sifundile kuzo zonke izibhalo oku kwakuxeliwe ngokunjalo kwisithembiso sokuqala ekuzalweni komsindisi, ukutsho uba inkosi yethu izawulawula njengokumkani kude kube sephakadeni. Kwayiminyaka engamawaka amabini inkosi iya kuzalisekisa esi sithembiso, kwaye siya kulawula sonke kunye naye. Emva kweminyaka esixhenxe somsitho womtshato siya kuhla kunye naye, sisabelane nobukumkani kunye naye. Malidunyiswe igama lakhe. Masifunde ezinye izibhalo eziliqela nje. Sifunda kwisithileko isahluko seshumi 11 umqolo weshumi enesithandathu neshumi enesixhenxe. Aza amadoda amakhulu angamashumi amabini anamane ehleli phambi koThixo phezu kweetroni zawo awangubuso bawo aqubuda kuye uThixo esithi, siyabulela kuwe Nkosi Thixo Somandla, wena ukhoyo, wawukho, uzayo, kuba wathabathile amandla akho amakhulu waba ngukumkani. Haleluya. Kwela thuba into enamandla ithe yenzeka. Amadoda amakhulu angamashumi amabini anamandla aguqa awa ngobuso babo ngoku ukuzaliseka kwecebo losindiso olungcwele lifikile, kwaye izidalwa ezinye eziphilileyo zonke bonke baqhagamshelana ngoku ubukhosi buthe babo bobukaThixo wethu. Haleluya. Bazana odade, singavuya sibe njani siyakuba namava ngako konke oku xa kusenzeka, nathi okunjalo siya kumele ukuba sizendlale phambi kwenkosi simbulele ngento athe wasenzela nangobizo olukhulu olungcwele oluthe lwanikwa thina. Bazana nodade, singabantwana bathi singabantu bokumkani, simiselwe ukuba sibe namava ayo yonke into uThixo ayithembisileyo, kwaye sihlaziyiwe njengebandla lonke liphela. Cinga ngako nje konke uba into isithunywa sesixhenxe xa sivuthela iqilongo kusenze koko xa kuqala ukulawula, amadoda amakhulu amashumi amabini anamane awu wangobuso babo bambulela uThixo. Funda khona amazwi apho bambulela khona uThixo. Ngokunjalo kumele senze njalo kuloo mazwi mani esithi, siyabulela kuwe Nkosi Thixo Somandla, wena ukho wawukho kuba wathabathile amandla akho amakhulu waba ngukumkani. Haleluya. Oh, lithubele njani liyawubakho nditsho nakuqili liyakuba luzukile, yonke into izukile. Kodwa xa inzalo sekufika bazana nodade, ngoku izulu nomhlaba liyakumanyana, ngoku uThixo uyakulawula, akho nanye into yavuywa ngomtyholi nakanye, uyakubotshwa aphoselwe ezantsi
emlilweni.
Ngoko kubhaliwe. Ngaba sinaso esinye isibhalo?
Yes, from Revelation 12.
Ewe, kusitshilelo isahlulo seshumi nesibini iqolo leshumi. Isitshilelo isahlulo seshumi nesibini iqolo leshumi.
Saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God.
Ndaza ndeva izwe likhulu emazulwini lisithi ngoku luthe usindiso namandla nobukumkani lwaba loluka Thixo wethu.
And the power
negunya laba lelika Kristu wakhe.
For the accuser of our brethren,
ngokuba ukhahlelwe phansi ummangaleli wabazalwane bethu lo ubamangalelayo emehlweni kaThixo wethu imini nobusuku. Ewe, kwaye ummangaleli akayi kujulelwa phantsi nje kuphela evela ezulwini kodwa uya kukhonga uba kwiminyakeli wakhe uya kube sezantsi.
Oh,
masikuthethe kwakhona bazalwane nodade abathandekayo, uThixo usinike ingceba uba sihloniphe ulungiselo lukamzana uBranham kwaye nokuba siqaphele ukuba yintoni ngoku etsala umxhelo. Buze bonke abazalwane zonke iintanda ukuba bashumayele kuphela kwaye bafundise kuphela ngendlela ekubhalwe ngayo apha kwaye iNkosi uThixo nokugqiba umsebenzi wayo ngebandla lomtshakazi kwixesha lethu kwaye njengoba besitshilwa phambili ngobizo olungcwele umyalezo wokugqibela njengomyalezo wosindiso uthe wavakaliswa kuzo zonke izizwe kwaye ngoku Mateyu isahluko samashumi amabini anesine umxolo weshumi elinesine uthe wazaliseka lo myalezo wosindiso uyakushunyelwa kulo lonke ilizwe ibe bubungqina. Namhla esi sibhalo sizalisekile phambi kwamehlo ethu zonke izizwe zonke iilwimi zithe zayeva umyalezo kaThixo osindiso okokuqala nje kuyo yonke imbali. Ezibhalo zithe zazaliseka kwaye siyayibulela iNkosi uba izibhalo zithe zafumana ukuzaliseka kuthi kwaye singaba nokuxhamla kuyo yonke into uThixo seleyenzile uthe wenza kwixesha lethu kwaye uya kwenza kanjalo nakwimbali nokuba kungazentoni. Siyazi uba sijonge kubomi bethu kwaye sibambelele kuloo nto kuba kusayakuba mzuzwana incinane athi lo uzayo afike angalibali. Funda wonke kuwamahebhere isahluko seshumi umqolo wamashumi amathathu anesihlanu uyotsho ekupheleni nisikeleke nonke ninabantu neelwimi. Yaye iNkosi uThixo ingasikela bonke abazalwane nabalungiselelayo ngendlela ekhethekileyo. Yanga iNkosi ingasikela bonke abaguqulelayo ngendlela ekhethekileyo. Yanga iNkosi ingasikela bonke abo bayinxalenye noqhagamshelwane. Thixo asikele bonke abo ngoku banenxaxheba kwinto uThixo ayenzayo kwixesha langoku
And this is the last message.
Kwayilungu miyalezo kube. Umsebenzi wokugqibela kaThixo emhlabeni ngawo uMoya oNgcwele nangalizwi likaThixo kwisihlwele esiyindimbane uThixo wethu kubekho uzuko nembeko kude kube sephakadeni lonke.
Haleluya.
Zendlaleli kwaye nibulele kuyo iNkosi ngayo into ayitshilileyo wasinika yona ukuze sibe nokwabelana okupheleleyo ngento uThixo ayenzayo kwixesha langoku. Olo luba lwakhe indumiso nozulu kuyo iNkosi yethu, imibulelo kuye ngeli lizwi ngegazi lakhe ngesithembiso sakhe kuye ibekho imbeko egameni likaYesu elingcwele. Sikelelekani ngeentsikelelo zikaThixo namandla onke egameni likaYesu elingcwele. Amen. Ngalo ubabalo nangobulungisa ndiyakucula ndibulele enkosini. Mnikeni imbeko nozulu ngako konke okwandenzele kona. Indumiso, imbeko, uzuko kunye nezibongo zibekho kuwe ngokuvela entliziyweni yam, Nkosi uYesu, ngalo lonke ubabalo lwakho ngako konke ukuthembeka kwakho othi ukubonakalise ngokutsha. Ndiyamdumisa ngoba wazivumela ukuba afumaneke sukela uba ebone ukunxunguphala kwam kwaye nokuba zonke izono zam uthe wabonisa inceba. Indumiso, imbeko, nozuko, nodumo kuwe, Nkosi uYesu, ngalo lonke ubaba ngako konke ukuthembeka osoloko ukubonisa ngokutsha. Ndiyamdumisa, ndiyayidumisa iNkosi ngeBhayibhile ezibhalo zivela kwiindawo ezisemazulwini. Indifundisa ukuba ndivale okubi ndihambe kwiindlela zikaThixo. Indumiso, imbeko, nozuko undifundise ukuba ndivale ukubi ndihambe kwiindlela ezinobuThixo. Indumiso, nembeko, nozuko nodumo zibekho kuwe, Nkosi uYesu, ngalo lonke ubabalo lwakho ngako konke ukuthembeka kwakho osoloko ukubonakalisa ukutsha. Xa amanye amaxesha iinkqwithela zifika umlingi esiza kum, ngoku ndijonga phezulu ngokholo uThixo andinike uncedo nengcebiso. Indumiso, imbeko, uzuko kuwe, Nkosi uYesu, ngalo lonke ubabalo lwakho ngako konke ukuthembeka kwakho ukuthi kubonakaliswe kukutsha.